Nkosi yam, Nkosi yam, Nkosi yam, Baba, siya kuthanda. Sithi kuwe Nkosi yam, sakuqa Nkosi yam, Nkosi yam. Nkosi yam, Nkosi, Nkosi yam,
Nkosi yam, Nkosi yam,
sound is so beautiful. Siyabonga.